Mumasa ya saa tano z'igitondo ku manwa y'ihangu ijwi rya Amerika igeze mu kiyaga cya Burera cyo mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama. Muri iki kiyaga hagaragara ibirwa bimwe bituwe n'ibindi bidatuwe. Dusuye ikirwa cyitwa kirwa Batutsi, ni agace bigaragara ko bigoye kuhageza ibikorwa remezo by'iterambere. Umusaza Yozefu Ntako Nzabigira uri mu myaka 90 asazanye n'umukecuru Anataria Kangabe wo mu kigero cy'imyaka 80. Bombi bavuka kuri iki kirwa baragerageza kudusobanurira imvano y'iri zina kirwa Batutsi.
Nguko mbabwe igihe navukiye nasanze ba sogokuru banyogokuru bagituye n'abakecuru banjye urukumbo nasanze bari ku kibuga kwa kirwa Batutsi cya Mucocuri avuga ko uwo mugabo avuye Nyanza. Iko batubwiraga iki kirwa rice
ari abati iki kirwa
cya Mucocuri umuntu utinda ki wuzuye umunyenyanza
nyine baramubonaga ukabona ariko
byumwe hariko kirwa Batutsi gituwe n'imiryango ibarirwa muri 70 bose basengera mu badivantisti b'umunsi wa 7 kuri ubu aho basengeraga kimwe n'ahandi hatandukanye mu gihugu harafunze
n'icy'abadivantisti umunsi wa 7 gusa twanavuka nibwo butumwa bwageza aho
urusengero rwacu kurufungo wabemeje ikintu kurufungira ni ubwenge abadivantisti harabagenda ntaje ndurimo twabaye bisuguyeho twatemerewe tubibereye hano mu mwibungiye bw'abana.
Ku mukecuru Kangabe kubafungira urusengero nta handi ho gutarabukira biragira ingaruka zikomeye cyane ku rubyiruko.
Urabona twe turi hagati mu mazi nibura abo hasi bo ngo bari kumva aho afunguye bakajyayo narukorere batwebye ubu nta hantu turi kwirirwa mu mazi gusa. Urera abana twabafashishwaga no mu rusengero kandi naha nta mirimo nta muntu waza mu murima ku isabato. Isabato niyo twavukiyemo tuyikuriramo dore tuyisaziyeho twabafashwaga n'urusengero n'ukwirirwa bari kujya n'ukwirirwa bari muri ibi bameze batya mbese ubu dufashwe nabi.
Kuri Anataria Nyirakamanzi w'imyaka 45 asanga uku gushyira ingufu aho basengeraga n'ubusanzwe bari mu bwigunge bitazangiza urubyiruko gusa.
N'abagabo batangira no kujya mu biyobyabwenge mu nzoga mu ki kubera yuko tutagisenga bati turahanirwa hehe siko tutagisenga nindura duhana ubwo ugasanga bagiye.
Ku batuye kirwa Batutsi bo mu kiyaga cya Burera bemeza ko bigoye kubona undi muturage waturuka mu bindi bice abagendereye, bivuze ko bahavuka banahatuye aribo bakomeza kwisanga bizengurukaho. Nta utunze igare, nta moto, nta n'imodoka, na cyane ko uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu bifashisha ubwato. Witegereje aho basengeraga mu mpande z'inyubako yabo hari n'ahadasagura n'ubuso bwa 10 meters bitewe n'imiterere. Nyamara mu bisabwa insengero, kiliziya n'imisigiti mu Rwanda harimo no kugira aho guparika ibinyabiziga hisanzuye. Kuri Dina Nikuze y'imyaka 30 na bagenzi be iyi ngingo yarabumishe.
Ahubwo inaho ni ikibazo kubera ko nta binyabiziga tugira, icyo tugira ni amato. Ubwo wenda parikingi twubaka ni iy'amato, ubwo ibyo twavuga dukoresha ni amato kandi ntabwo yagera ku rusengero.
Pasiteri Mporana Jonas Matabaro, umuvugizi w'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu ntara y'Amajyaruguru, aganira n'ijwi rya Amerika mu minsi yashize, yemera bidasubirwaho ko abantu bagomba guteranira haboneye.
Ahantu hitirirwa Imana hakwiriye kugaragara isuku. Ikintu cyose cyerekeranye n'isuku ni ikintu kigaragaza abakristo, ari ku mibiri yabo, ari aho basengera. Isuku ni ikintu cy'agaciro mu buzima bw'abakristo.
Gusa kubwa Pasiteri Matabaro hagombye kubaho ubushishozi bwimbitse kuri buri rusengero, umusigiti cyangwa kiliziya bitewe naho biherereye.
Aho abantu batuye urusengero rukwiriye gusa neza rukaruta amazu yabo. Ariko nanone tiwasaba umuntu uwo nguwo utuye aho ngaho ngo nashire amapave imbere y'urusengero, icyo ni ikintu cyamugora. Niwe wenda yahaba tiwamusaba icyo atabona, ahubwo yahashira imbuga nziza akatunganya. Amategeko ntase n'ay'abandi bari mu mujyi.
Mu bihe bitandukanye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame agira icyo avuga ku gufunga insengero za kiliziya n'imisigiti bitujuje ibisabwa, yumvikanye avuga ko byahindutse akajagari bigizwemo uruhare n'uburangare bw'abandi bategetsi. Bwana Kagame agasanga hari ababyihisha inyuma mu mugambi wo kurya imitsi ya rubanda. Aha yari mu masengesho yo gusabira igihugu aheruka, yashwishurije abavuga ko bitwaza ko bahohoterwa bagatabaza amahanga.
U Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera, rurwanya madini, rurwanya ikintu ubona biba byandikwa. Ariko niba mbona bikora mwibwira ngo hari utera ubwoba, hari mugira intimidation, wapi ndabizi mucishe make ukora ibintu bizima society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatabanga mukagaragura twagaraguwe bihagije.
Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda yatangazaga ko hamaze gufungwa insengero za kiliziya n'imisigiti bikabakaba mu 10,000, n'ingingo ikomeje kutavugwaho rumwe. Abaturage ariko bo ntibabura kugira ibyo bakomeza gusaba.
Nk'uko ubuyobozi ari ababyeyi, kugira ngo bongere badufashe urusengero rufungurwe, n'ukugira nyine ngo Uwiteka abakoreremo nk'abayobozi kugira ngo bafungure urusengero, tubone uko twongera gukumakumiramo abana bacu.
Ehe, bagira ubusa, ijwi rya Amerika, iburira mu majyaruguru y'u Rwanda.